Don't ever care what people say, just do what you do.
It's a Madonna on the beat.
Ninavyotaka poleka inakukera, ndo maisha nayotaka, niacheni nilivyo, sinifosi kulabata kwa mdawe unaotaka. I'm sorry tonipata, usinipeleke hivyo, akusema watasema. Ninavyoishi sio wote wanapenda, namshukuru Mola mpaka sasa mina hema, sijakosea lolote, sijamkosea yoyote. Yeah. In this life,
ukiwa nazo atakupenda sana.
In this life,
ukiwa una atakusemanga sana.
In this life,
siri yake kujipenda sana.
In this life, sijinyimera. In this life.
Maisha yangu mwenyewe, nafanya nachofanya, nimeridhia, sinipimie.
Kwenye mishe zangu, mbona unichunguza?
Ogope sana binadamu, yule unayemdhania ndiye kumbe si.
Atakupenda sana.
In this life,
kiwa unatakusemanga sana.
In this life,
siri yake kujipenda sana.
In this life, sijinyimera.
In this life, kiwa nazo atakupenda sana.
In this life,
kiwa unatakusemanga sana.
In this life,
siri yake kujipenda sana.
In this life,
just do what you do, don't ever care what people say.